You're with SBS Radio.
Kororka cabashooyinka midab kala sooca ee ka dhacay gobolka Victoria ayaa loo sababeeyay hadallada xanafta leh ee ka soo baxa siyaasiyiinta iyo sida warbaahintu ay uga hadasho arrimaha qaar. Tirakoob cusub oo ka soo baxay guddiga xuquuqul bini'aadanka iyo u sinaanta fursadaha ee gobolka Victoria ayaa muujinaya in cabashooyinka midabka ku salaysan ay kordheen 34% sanadkii la soo dhaafay, halka cabashooyinka sida rasmiga loo diiwaangeliyey ay kordheen 76%. Warbixinta ayaa lagu sheegay in dad soo wacay qad telefoon oo guddigu leeyahay oo dadku ay kaga cabanayeen midab kala soo ay korodhay 47% ay ahayd sanad miisaaniyadeedkii 2016-17 ayna gaartay tirada 630 sanad miisaaniyadeedkii 2017-2018. Cabashooyinka sida rasmiga loo gudbiyay ayaa 77 hore u ahaa sanadkaas, iyadoo hadda gaartay 136. Madaxa guddiga xuquuqul bini'aadanka iyo u sinaanta fursadaha ee gobolka Victoria, Kristen Hilton, ayaa sheegtay in tirada cabashooyinka ay tahay mid walaac leh.
It's unusual to see such a sharp increase in this way. Usually our complaints figures in part it depends on how we're engaging with the community.
Wax caadi ma aha in tiradu sidan ay u kordho. Qayb ahaan waxay ku xiran tahay sida aynu bulshada u xariirino. Sidaan hore u sheegayna, bulshadu waxay nagala hadleen inay la kulmeen cunsuriyad dheeraada sidii warbaahinta iyo siyaasiyiintu ay u bilaabeen inay ka hadlaan waxa loogu yeeray African gangs, oo ah dhibaatooyin dad burcado oo Afrikaano oo dembiya ay ka geystaan gobolka Victoria. Madaxa golaha bulshooyinka jinsiyadaha Victoria, Chris Pavlidis, ayaa sheegtay in tiradan aysan la yaab ku ahayn dadka jinsiyadaha.
When we look at the cultural groups today, of course they'll be shocked, they'd be disappointed. I think the communities are trying to work very hard, particularly with the ethnic communities council.
Markaanu eegno kooxaha dhaqameedyada, dabcan way ka naxayaan, wayna ka xumaanayaan. Bulshooyinkaas hawlo adag ayay qabteen, gaar ahaan bulshooyinka jinsiyadaha ee gobolkan Victoria, si ay u soo bandhigaan dhinaca wanaagsan ee bulshooyinkaasi. Ms. Pavlidis ayaa sheegtay in arrintani ay sawir xun ka bixinayso sumcadda Australia ee ah in lagu soo dhaweeyo bulshooyinka dhaqamada kala duwan.
Is there a problem of racism? Well, if that means that people are being singled out based on their racial...
Su'aashu waxay tahay ma waxaa jira dhibaatooyin cunsuriyad? Haddii macnaheedu yahay in dadka loo beegsado midabkooda awgooda ama dhaqankooda, markaas waxay dhici kartaa inay jirto cunsuriyadi. Kororka ayaa ka dambeeyey kadib muramo badan oo siyaasiyiinta iyo warbaahinta oo looga hadlayay waxa lagu sheegay African gangs oo ka jira magaalada Melbourne. Wasiirka arrimaha gudaha federaalka Peter Dutton ayaa lagu dhaliilay bishii Janaayo markuu yiri dadka Melbourne degan waxay ka baqayaan habeenkii inay baxaan oo makhaayadaha ay casho u doontaan iyagoo ka baqaya kooxo rabshado wada oo Afrikaana. Kristen Hilton ayaa sheegtay in tiradani ay tusaale u noqonayso siyaasiyiinta hadallada midabka ku salaysan oo dadka kala qaybinaya ku hadla. Jimcadii la soo dhaafayna, mucaaradka gobolka Victoria ayaa lagu eedeeyay midab kala sooc kadib markii ay qaybiyeen waraaqo ama buugaag yar yar oo ka digaya kooxa Afrikaana oo iyagoo kooxa dadka ku beegsada magaalada Melbourne. Qoraalkan ayaa waxaa ku jiray sawir mugdi ah oo 5 wiil oo Afrikaana oo qabo jaakadaha leh qayb madaxa lagu qariyo ama hudiga loo yaqaano. Sawirkaas oo laga soo qaatay baa la yiri joornaalka The Evening Standard oo ka soo baxa magaalada London. Inkastoo aan buuggaas yar lagu qeexin midab gaara, haddana dadka ka soo horjeeda ayaa sheegay in qoraalkan ama buuggan yar luqadda loo isticmaalay iyo sawirada la isticmaalay su'aal la gelin karo, gaar ahaan iyadoo aad looga hadlayay baryahan waxa loogu yeeray rabshado ay wadaan kooxo Afrikaana oo burcada. Miss Hilton ayaa sheegtay in warbaahinta looga baahan yahay inay ka taxadaraan sida ay u warinayaan dembiyada iyo midabka dadka. Waxay sidoo kale sheegtay in siyaasiyiintu ay door ku leeyihiin sidii loo ciribtiri lahaa cunsuriyadda.
Would ask politicians, particularly in the lead up to both federal and state elections, to understand that
waxaan weydiisan lahaa siyaasiyiinta, gaar ahaan iyadoo ay soo dhow yihiin doorashooyin federaal iyo kuwo gobol, inay fahmaan in hadallada dadka kala qaybiya oo runtii cabsi gelinaya dadka inay saameyn ku yeelanayso bulshada oo dhan.
Australia is a great country which has been able to successfully absorb and celebrate people from all over the world joining us.
Australia waa dal aad u fiican oo ku guuleystay inay aqbasho oo soo dhaweyso dadka ka kala yimid adduunka oo dhan oo soo galay dalkan. Waxay ila tahay inaan u baahannahay inaannu garowsanno taas. Markasta oo aan cunsuriyad aragnana waa inaannu halkeeda ku joojinno ciddii doontaba ha lagu beegsadee.
sbs.com.au